Let's sing it with the congregation together. 1, 2, 3, let's go. Anaweza yote. Jina lake ni nani? Umejaza pembe yangu na mafuta. Mafuta ya samani yamefurika. Umejaza kinywa changu na kicheko. Na wimbo mpya. Umejaza pembe yangu na mafuta. Mafuta ya samani. Neema yako. Nguvu zako.
Let's hear. I said the drummer. The drummer. Let's go. The solo man. Hey!